Jorumi 3. To ka ng'ato kuomu nyalo penjo niya, kaka mano, to ere ber mar bedo Jayahudi? Kose ere ber mar tero nyangu? To adwoko kama, nitie ber mang'eny kuom bedo Jayahudi. Mokwongo Nyasaye nogeno Joyahudi mi omiyogi wachne. To koro, ka jomoko kuomgi ne ok orito wachneno, iparo ni mano dimi adiera mar Nyasaye bed maonge tich koso? Oyo, ok kamano nga. Nyasaye nyaka bed ja adiera, kata obedo ni ji duto gin jo miriambo. Mana kaka muma wacho ni,
"A Nyasaye, in ema nyaka inenri ng'ama kare kiwuoyo, to bende kiyali to nyaka ilo bura."
To ng'ato nyalo wacho ni richo wanyiso ji tim makare mar Nyasaye. Omiyo Nyasaye ok ni kare ka kumowa. To mano ok nyal bet kamano. Nimar ka Nyasaye ok ni kare, to ere kaka dong'ad ni piny bura? Ng'ato bende nyalo wacho ni ya, "Miriambo na osemiyo adiera mar Nyasaye onenore malong'o, kendo osekelo ne duong'. Koro ere gimomiyo pod ing'ado na bura ni an jaricho?" To mano chalo mana gi wacho ni, "Watimuru richo mondo ber obedie." Chutho, jomoko osehangowa kawacho ni mano e gima wapuonjo. Nyasaye nokum joma kamago kaka owinjore. To koro ere kaka wan Joyahudi waloyo ji mamoko? Ngang', ok waloyogi kata matin. Nikech asenyiso ni richo oloyo Joyahudi gi joma ok Yahudi mana machalre. Mana kaka muma wacho ni ya,
"Onge ng'ama kare. Oyo, onge kata mana ng'at achiel. Onge ng'ama wach donjone, kata mana ng'ama dwaro Nyasaye. Ji duto osebayo yo, mi gidoko joma nono. Onge ng'ato kuomgi matimo maber. Oyo, onge kata mana ng'at achiel. Dhogi chalo gi bur mong'amo dhoge, kendo giwacho mana miriambo lilo. Wechegi chalo gi kwich thuond rai. Dhogi opong' gi kuong' kod weche makech. Tiendgi wer ka gidhi chwero remo. Kendo kamoro amora ma gidhiye, to chandruok gi masira ema wuokie. Ok ging'eyo yo makelo kwe, ok giluoro Nyasaye kata matin."
To wang'eyo ni weche duto ma chik wacho oket ni joma nie bwo chikno. Kuom mano, ji onge gi yo ma ginyalo tonygo e bura, to buch Nyasaye okwako piny duto. Onge ng'ama nyalo bet e winjruok gi Nyasaye nikech osemako chik. Nimar tich chik en mana miyo dhano ng'eyo ni oseketho. To koro yo ma Nyasaye miyogo dhano bet e winjruok kode oseelore, kendo ok otenore kuom chik kata matin. To kata kamano, chik Musa gi jonabi wuoyo kuome. En e yo ma Nyasaye miyogo dhano bet e winjruok kode nikech yie ma oyiego kuom Yesu Kristo. Yorno ni thuolo ni ji duto moyie, nikech onge gima gipogorego. Ji duto oseketho, kendo girem kuom duong' mar Nyasaye. To Nyasaye miyo gibet e winjruok kode kuom ng'wonone, nikech Yesu Kristo nowarogi. Nyasaye nochiwo Yesu mondo thone obed misango migologo richo mag jomoyie. Notimo kamano mondo onyisgo ni timne kare, kata obedo ni ne osebedo ka ok odew richo mane joma chon otimo kamano. To bende, notimo kamano mondo onyisgo ni pod otimo gima kare ndalogi, kendo ni ng'ato ka ng'ato moyie kuom Yesu to omiyo bet e winjruok kode. Koro ere gimodong' ma ng'ato nyalo sungorego? Onge gimoro, nikech sunga osegolo kochuth. To ere gimomiyo ogole? Ogole nikech warito chik koso? Oyo, ogole mana nikech wayie. Wasenwang'o malong'o ni Nyasaye miyo ng'ato bet e winjruok kode mana nikech yie, to ok nikech rito chik kata matin. Uparo ni Nyasaye en mana Nyasach Yahudi kende koso? Donge en Nyasach joma ok Yahudi bende? Adier, en Nyasach joma ok Yahudi bende, nikech Nyasaye en achiel. Obiro miyo Yahudi bet e winjruok kode mana nikech yiegi. Kamano bende, e kaka nomi joma ok Yahudi bedi e winjruok kode mana nikech yiegi. Koso uparo ni kwajiwo wach yie kamano to wamiyo chik bedo maonge gi tich? Ooyo, ok kamano. Koro eka waguro chik.